This is another Kemp's production.
CM Kemp Music Club, yeah. Exclusive.
It's a Sagabe Studios.
Let me jump power. Yeah, Agabe na kumona.
Siva mavela bwino. Kuona life yanga ilibe maboresha. Kumoti machiwa nyonga. Waka unatabe life yanga mwechi tikila. Nikati nimbeko. Ati vela ni kuimba kwa vile ya kasimu funa chan. Nisi eni let me be na umoyo wangane. Siva mavela bwino ngati fichitika. Mpaka chabechi wa nyonge. Tagumfa wino ngane imba elo file chitika. Mpaka chabechi wa babe. Iwa machelasi.
Abo.
Iwa machelasi.
Iwa machelasi.
Iwa machelasi. Chiva baba kunuona ni pushinga.
Ni pushinga.
Iwa machelasi.
Action.
Vama jelasi
Landiana be
Vama jelasi Shwe wa kunona vichitika Ni vama jelasi Ni vama jelasi Ni vama jelasi Chiba wa kunona niposhinga Vama vuna jeringane
Vama jelasi tinami zivakali Ese tipushinga mumwebe murinkali Na watezi ni mapezi kacheneka Kaidi banzanga wakamba sinza mveka Bantu weno leko pezeka na woni masti Mavuto yanga bebe yamba kuwa panga happy Bankala happy kuchito panga party Life yanga wawa fulu nikapapi Nambozi mvela kinyuro ipo putinga imbe Bama jealousy mitima zinga vimbe You try to pull me down but imudimbe Zampia kuchalo one day nikaimbe Ise kublowa ise kangala mast Levo inakwela fulu cement ipa track yae La BJ Power
It's a Sagabe Studios
Agabe na kumona
Siva mavela bwino ngati vichitika Mpaka chabechi wa nyonge Tagumfa wino ngane imba elo file chitika Mpaka chabechi wa wabe
Iwa machelasi Abo
Iwa machelasi
Iwa machelasi
Iwa machelasi Chiva wawa kunuona nipushinga
Nipushinga
Iwa machelasi
Action
Iwa machelasi
Landiana be
Iwa machelasi Chiva wawa kunuona vichitika Ni wama jelasi Ni wama jelasi Chiba wawa kunuona nipo shinga Wama vuna jeningane
Jelasi nisemu na umfwiti Ngatu na kalijo nishi ndiwa umfwiti Ufuna kunipaya pa maswiti Mulo mambu kuchito vimbanditi Kuchita kuningali la pasiti Nishipa mulomo panu palititi Mujita kulingali la pasiti
Let me be the tell them Kutivangali na zelu You just waste your time Ivo vamene mujita voka majeva zanu Muzale melaliti Ngati everyday ni voka majeva zanu Kukuimba kwa nimba Nisebenzi sa talenti nandala mazanga Nangani jani jimuta Everyday pizza kungo kamba pa life yanga Siwa mavela bwino Kuona life yanga ilibe maboresha Kumuti machiwa nyonga Waka unatabe life yanga mwechi tikila Nikati nimbeko Ati mvela ni kuimba kwa vile ya Kasi mufuna chan Nisi eni let me be na umoyo wangane
It's a Sagabe Studios
This is another Kemp's production
Nipushinga Action Landiana ben
Tagumfa wino ngane imba elo file chitika Mpaka chabechi wa wabe
Iwa machelasi Abo
Iwa machelasi
Iwa machelasi
Iwa machelasi Chiva wawa kunuona nipushinga
Nipushinga
Iwa machelasi
Action
Iwa machelasi
Landiana ben
Iwa machelasi Chiva wawa kunuona vichitika Iwa machelasi Jelasi, ni wama jelasi, chiba wawa kunuona nipo shinga, wama vuna jeringane
Yeah, la BJ Power, Skis, yeah, era era mwema fans, Jombo Tariza, Ana Monga Igachi, Levi, era era Charles B YJ, Biggie Popa, Wadi Boy Kaisi, Abaze, Kalembeni Katavi, Era Young Diesel, Tie,
Ndagomfa winonga neimba elo file chitika Paka chabe chivababe
Vama jelasi Ni vama jelasi chivababa kuniona vichitika
Downloaded from CMK Music
It's a Saga Studios
This is another Kemp's production